Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri ayongedde okutumbula ebyobulamu mu ddwaliro lye yazimbira abantu be ab'essingo bw'ataddemu ekyuma ekikebera amaaso. Omwami wa Kabaka atwala essaza ly'essingo Kajumu Deewo yatongozza ekyuma kino era n'asaba abantu okugenda bakeberwa amaaso basobole okufuna obujjanjabi.
Kale okwebaza Ssaabasajja Kabaka nti olwaleero ku ddwaliro lyaffe erya Muteesa II wano ebusimbi Ssaabasajja Kabaka atuwadde ekyuma ekikebera amaaso eky'omulembe ddala. Mu masaza gonna essaza Ssingo lye lisoose okufuna kiriniki eno ey'amaaso okuzibwa eddwaliro ly'e Mmengo. Tuli basanyufu nnyo ngaffe bannassingo Ssaabasajja Kabaka atusoosowazza n'atuwa kiriniki y'amaaso n'olw'ensonga eyo nkoowoola bannassingo mwenna n'amasaza agatulinaanye eddwaliro lya Kabaka wano e Busimbi kiriniki y'amaaso egguddwa, buli kika ky'amaaso kyonna kijjanjabibwa.
Wano wasinzidde n'ategeeza nti abantu ba Ssaabasajja Kabaka babadde basanga okusoomoozebwa okufuna obujjanjabi bw'amaaso wabula kati obujjanjabi bubasemberedde era basanyufu byansusso nzikiriza.